kuishi bwana wangu na kuenzi daima. Mtu gizani ukamuleta kwenye nuru ili akapate kuangaza. Upendo wako Baba hauna kikomo, ufananishwi na mwingine yote hapa ulimwenguni Jehova. Ah Baba, na kuabudu. Haleluya Yesu. Baba nakusifu Mungu wangu, nakusifu daima, nakusifu Mungu wangu, nakusifu daima.
Nakuenzi Bwana wangu
milele yote Baba,
nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima.
Aba nakuabudu Mungu wangu, nakuabudu daima, nakuabudu Mungu wangu, nakuabudu daima. Nakuheshimu daima, nakuheshimu Mungu wangu, nakuheshimu daima.
Nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima, nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima.
Haleluya, nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima, nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima.
Nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima, nakuenzi Bwana wangu, nakuenzi daima.
Baba nakupenda Mungu wangu, nakupenda daima, nakupenda Mungu wangu, nakupenda daima. Maana wewe ni baba wa yatima, mume wa wajane. Wacha Baba upewe sifa, maana unastahili.
Nakuenzi Bwana wangu,